Yeah. 417, baby. East Africa. Yeah. Yo, yo, listen, Carly. Kizzy rapping me out your Kenyan Bali. Way back, habla Professor J, your Batazali. Namanisha long time, I want you talk of Cardinali.
Where Charlie?
Marangapi, unasema sinyatari. Na kukiri bila bongo rap, usinge fika mali. Marangapi kwenye watu, mewacha Kenya Charlie. Tunamini hili woyla, mtuweza fika mbali. Na why they hate, wakati daily carry yako, na relate na bongo rap. Daily we in top and this and now debate. Na chua huna fan base, this you na force ku penetrate. So many other ways, don't get ways to collaborate. You just your fate, we got no mercy, your bar you already set.
Already set.
Respect for the legend John Vigetti. Na sisi uko flani sini ndugu nigga get it. Tunatengwa na boundaries, wazungu don't forget it. Bongo flavor, chizi genge Kenya, we both gotta make it.
Genge ilikwepo, sasa hivi iko wapi, iko wapi. Bongo flavor bado ipo, inapoteza kwenye chati, kwenye chati. Na kapuka ilikwepo, sasa hivi iko wapi, iko wapi. Bongo flavor bado ipo, inapoteza kwenye chati, kwenye chati.
Now respect to the legends, Professor J, the real Jongwe, KB Kwanza Unit, Solo Thang, Sogi Dogi, Mwanae Faye, JCB, Joe McKinney, Chino Man, AY, Tamaduni Music, baby, Kala Pina, Kala Mashaka, Kitu Sewa, Nyashinsky, Kimia, Noninim Ganga True, I'll see you. Bamboo, Nas, Uko Flani, Mau Mau, TC in Kenya, yo, East Africa, baby, Devon Droppy, Ikosawa Music, R City, yeah.